ndinalima sindime sindime sindime
Sony Entertainment
sindime sindime
very good
ndileke ndigolole ndigolole
physics yeah
I'm a top shot ineyo sindizata demo ndinamatilira ngati nalimata inu simumata munakula ndibata osamalimbana ndi mafana akugata tinkamenya togwa inu mukuma fanta ife tikukanda inu muli kumpanda sindisuta chamba komano ndi mabanda ine siwakuba koma dzina ndikamba zomwe ndi makamba sizaofala lamba zimakhala za mafana odya chakulamba ndachokera kutali zomwe ndikukamba ndinali kafucheche pano ndine osamba kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simfuna kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simpanga kodi
muli ndi mane
kodi muma jamane nanga banje makani matamanga tikuti muli ndi mane Osamasilila mtu wina ai Koma kumalimbikila cause nothing is free Uta kumayenda basi pazilili bi Uta kukala panjinga olopa mini bi Koma tose tikafika bola kunyamuka Daily kumatoko sangati wauka Haso pali bonse chakwanuleka Kumalimbikila osamakonda kusauka Ife tikukasa munali babalaza Simungabwelele rokuzati posa blaza Zometi mamansa ni nyimbo za mapansa Zama fana olimbikila ama jiwaza Kanga dikanga kako ndikako zachibwana ine simfuna kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simpanga kodi
muli ndi mane
kodi muma jamane nanga banje makani matamanga tikuti muli ndi mane ndinalima sindime 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 ndinalimba sindime 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 ndileke ndigolole ndigolole ndileke ndigolole ndigolole kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simfuna kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simpanga kodi
muli ndi mane
kodi muma jamane nanga banje makani matamanga tikuti muli ndi mane kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simfuna kanga ndikanga kako ndikako zachibwana ine simpanga kodi
muli ndi mane
kodi muma jamane nanga banje makani matamanga tikuti muli ndi mane
Stitch Frey on the board.